wakati mimi ninawaza, kuna wakati naona sina maana, kuna wakati naona ninalana. Nachohitaji ni neema yako Bwana. Nikipiga kona wanifuata tu, kunipiga picha kunisema tu, kwenye Insta Twitter wanabonga tu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. Fololo waliachwa, fololo walichapa, fololo wana kitu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. Fololo waliblanda, fololo wamekwisha, fololo wana kitu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. I say please, I say please, I say please. One touch from you will do. I say please, please Lord, please. I say please, please Lord, please. I say please, please Lord, please. One touch from you will do. One touch,
one touch,
one touch,
one touch.
Give me one touch,
one touch,
one touch from you will do. No more niguze, daddy. No more niguze. No more niguze. Wakiwa na Musa, Rabi niguze. Na kesha nikifunga Baba, kwa damu uliyomwaga kwa msalaba. Na dalilika Baba, na ngoja kuona uwepo wako Baba. Ni mwenye dhambi, mwenye dhambi, eh. Na ndio maana I'm on my knees. Please forgive me, please forgive me, eh. Na ndio maana I'm on my knees. Fololo aliblanda, fololo amekwisha, fololo ana kitu. Nachohitaji ni neema yako Bwana. I say please, I say please, I say please. One touch from you will do. I say please,
please,
I say please,
please,
I say please. One touch from you will do. One touch,
one touch,
one touch.
So wako Baba,
give me one touch,
one touch,
one touch from you will do.
Dunia ina changamoto mingi sana, ila kwa haya yote imani yetu ni kwa Bwana. Usikate tamaa dada, usikate tamaa ndugu. Najua kuna mayatima, wagonjwa, walio wapweke moyoni. Tusikate tamaa, kwa maana Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 59 sura ya kwanza, hakika mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Usikate tamaa, na neno litaendelea.